Mwetupa tuwa yongede yo, abatuza ba wanga lila kuchalo cha MPC, mumoluka gwe kalisi zo mugombo lola Erengo, district Erengo, wetu ogele labali mkuti okutagambika, oluvanyuma lw'okulumbibwa kulombi wenvubo mchitundu chabwe, nga katitabacha asobola kununa mmere mnimiro zaabwe, amazi kuluzi, nga kuotadeno kwetu usake bietago, ebyenje ulo. Seguja, katuwelea ebyayo.
Enhubene gumbie mwumwanyi za sentebe wechi alo chino maalo John Baptist okusinzira ku sentebe ono maalo John Baptist mkogela kone radio budu eyo mtu wabulijo agami itiziba ze okumachia agalero na agenda mwumwanyi ze okulimira emwanyi zino choka agenzo kulama nga kumvubu kwa kubawa maso na yeko kuteka koka kukula kutondoka nyuma buato natema kubatuze okumia ambako kutiziba abatuze bagamba ntinabo chivakoze batideyo bano abatuze abogende kone radio budu eyo mtu wabulijo batutegeze zanga bwebayi ni mkutia kubanga abana bawe bakava mu masomero abamba omudde ngera anti akaseera konna envubu zino zinzo okubakolako obulabe naddala nga bagenza okutyaba enku n'okusena amazzi n'okukola emirimu emirala emitonotono bwe batone basaba ab'obuyinza okubayambako envubu eno esobole okubaviira ku kyalo nti kubanga mu kaseera kano emitima gibeewanyise
twalumbiddwa envubu tetategedde gy'eva tugisanze mu mwanyi ezange nandi mukujjamu ebirakirwa n'obuti nga yeebaseemu enkoze kyansi gye nfunye ennungi ebetenakunnumbagana nze ningire be mabega wangi na yeba singa nimu kujamwe mwangi yeba se muti ugo mfenesh mchikome tawo ze nivuwe chari wu elazi sawe zina msibu deyo mvude yo nindi sinya tuka na chao gonya nivuwe chari mwumanyi tude tuina habana ba umude habana baga ina mfene eri mchifene tuina kwenye tukena duko la habana mati mwumanyi tulimu kukula mwumu mvuwe ni mide mchari sinu tukena kukula mkama wangi sawa zi
atawa tuzaba mbagambi nte mvubu ene inzo kufela nga tadie munga ina zinayo indala ndikubanga obude obuziba echiro waluo kasoli wabegwasanga aliridua n'ebitooke byabwe bwe batyo ne basaba gavumenti ebayambeko nti kyokka gavumenti kasitene esigiriza nti bayinza okukola wakati akatiisa ne bagikuba mu mbuga z'amateeka nti kubanga ebirime byabwe biweddewo kyokka ate nga gavumenti ebateekako amateeka amakakali nti kubanga tebakkirizibwa kugituusaako bulabe bwonna nga bw'owulira ssentebe w'ekyalo kino Baptist bw'annyonnyola
saba eri gukikwatako yenna akola ku nsonga ezi z'okutaasa ebibamba bwa bitalaze ajja tuyambe ngafa bannakyambi mpanga tulemereddwa efubu ekisolo ky'amaanyi tuleke kikolera saba eri gukikwatako yenna tukubira omulanga aba osi DPC gwerekwatako yenna abamugombolole ne yaffe disitulikiti y'erwengo bane bajje batuyambe bano ffe situlina amaanyi gagenda gakwasaga ekisolo kiri kikoba mu kitalo kyaffe ekyamazima tulemereddwa nga n'abalenyini bawummudde kintu kitta abantu ekiro
omubaka wa gavumenti mu disitulikiti y'erwengo ime Katera tuli abajinyi radio budu wemutuukiridde agambye nti amaze okukolegana n'ab'ekitongole kya UWA okujja ku kyalo kino bayambeko abatuuze envubu eno esobole okuvaawo kyokka n'abasaba obutagikolako bulumbaganyi bwonna wadde obulabe nti kubanga amateeka gayinza obayisa obubi
katugenda kuyita ba wildlife eyo nsolo eva mu habitat zaayo eri ng'omuntu obazo ziri ezakyazanga ezo ate zikkirizibwa envubu ekkirizibwa kubeera mu ntobazi zaayo bagiyita habitat so ekyo kitegeeza nti weba etolose eyo nevaayo kakati abantu kwegamba twagala ebatuuseko ekyobulabe babeere basooke baleke tebagisemberera abawuwa bagenda kujja kubanga bakubyeyo ripoota bajja
biri mu district ya Erengo.